Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Kede Kabaruji Amen, Fulfulde, Alkemisari Jagum Leur Avril Jena, Yamde Soki du Studio Tamani, et Tawai Le Maison de la Presse, au Bomoko, Jutunono, au Kabaruji, Umar Wegal, Nuhum Jire, Wonto Ogi Jam et tout. Sekirabo unkumpitite wide muse ngabe jengi nwabe ngombe lele di mede ndi bale mape kewde kanyan gati majere kenyan be koliti wide la mwana hali tabari tu unkandele kaurangal be chinyi no le sapo eje leuro oktober jatmi nondo watu juno ngal lo kandele kaurangal hali hunchadi himeji mape di hore Bero muse ngabe ngabe majere kenyan be miwana ontape kata tape ngati gungina li fewde elamo tino rewa kongi modun kabaru gwata kase nwono na arme faransi kanyepe burkina faso be mgondi e wadde lugo gol watu juno le no kuma no docteur osum lele di burkina faso ndan heri dir lele di mali koni fana gol do lugol fa de lo hono be kan yitir do do gube jadion ko be gombe li ansarul islam do daki gubal gal ibrahim diko ardi ele mayo kany en nga wattu jono holita wede koyde mudde ana do no suto gol debbo leedi colombie ciutono de puddode lewru fevrier jabbi non do di do kabaruji rfi hokki dum holiti wi narri sarato wobbe leedi di meden di sekirabi wono no sembe kabaruji dum jogi non do bete hande di bismillah modon e hedade baale kewde chagontode muse ngabe jenginobe wombe leleedi meden di kanyen gadi majere muuden kenyen be gadi noddango fewde e lamo tinno tabo hono kongi muudu di halno fa yotto yo ser yawol golbe tunguno le sapo e je lewru october jabbe nondu be koliti widdi do majereji gadi chagal ko muse ngabe wobbe kasen puddi do wonno murtere muuden e dum wara e balde sapo nyalaw ma hande no fa kebe famtade kede muhammadu samaseku
syndicaji kewdi ko woni di kabaru jande denti hulitinde metta mabbe fewde e lamo o ko yimbe be dukano der majere nde woni yo rafi yottinde adi ngota fa laba landinibe neddo majere kuliti wide faanda mudun yo hollitinde metta mabbe botte yebarnde lam o wadi bangal gulleji talkuru kawral nyande sappo e jowlir october hitande 2016 nde anander ndudo talkuru kabaru sifa jogolal janginobe be kabaru njuddiji janginobe leedi mali be beedari njuddi hertanandi darnde janginobe gede lulirde category a b e c janginobe wajimbini yo lamukobe be golla fa yotto kala tobbe debe ñini ana wara balle sappo hande ko syndicaji mabbe di danni jande de tafon batte waltere aniyaji gouvernement o nde do mutre golle dawrama ciagal nde gollobe kabaru cialalbe sabi ana wara liwru ko be gondi e mutre nde wala kaddi mutube golle be kuliti sifa gondam mabbe e golle mabbe huncene hore kawral fu febaka nder kaldal ngallam o dawri non
jenginobe koliti wiide gal do kaldal wala fu ko wayliti telle hen don kaldal gal be kalduno e lamo le sappo e jolewru october hitade 2016 be koliti wiide wattu jodo lamo na hani rewde kongi mudun jeyala hono hani huntinirde himmeji mabbe di hore kede kanko no dette de jengina keta kanko jado kabaruji le fedde sagon tode jengino wombe le leedi meden di fedde net no der sipesco comme halido hen do facci tango fatuma tabari
c'est une marche pacifique pour
majenne you famine bi amin jabanta himbele en dewata kongi mudun sabi de ko jabbino ko janginobe be mbi jande dure e hakundere anakani hautinede ko ke sharia goto li golle lam o jabbini no dum bindi di bindiraka chinwan kore bindiraka arabun kore wakati ne dum tabete den lam o ana wondi e yarude ciagal min jabata maliyo leedi andirani rawde konge mudun hono nuygal sharia rewreteno hande miden jidi talkuru ndu tabe kayru tan min kaja fehunde beedude njomdi kanyum e jenaari fu do talkuru ndu yowi wala fu ko waabi beedeneede janginoobe ciagal ndu talkuru lam o jabino dum hande ibe gondi e waltinde dum min jabata ibe kaani rewde kongi
mabbe
yido majereji kaada do bomako do tan be kolitiwde le lamu kay kuli ko robana mbassika so tumbutu segu fa yotto sa e yoro so fu yimbele be njalti ton be do muse ngabe gombe tobe be mbiye be kaaja sariyaji bamono ile le sappo ile le jetti lewru fevrier jabbe nondu dido sariyaji kuntine hore se grab so ngabe do bemal ame andengal o do bayne tri mejoju modo do hella ame gol min noddata phase facebook e compte twitter studio tamani na o noddi dido numero jon tawam min do reponder chapat e joy chapat e jitti e nay sappo e go sappo e go na o noddi chapande joy chapande jitti e nay sappo e didi sappo e didi
k
kenyen be koliti to gawoto iblisaajo goddi immiki ton hakkunde dun donno moto goto kanye e jagotodo goto arab holitan wede ko dido iblisaaji immi ko majereji kewdi ngadi ton dum wadi sababu du so yinnado goto heddile hen yimbe le hewbe barmili hen yimbe le arme mali en gombe tobe kanye dum won be mangal pade en garbe notade leedi mali ndi kanye ndi so pabo yi jamarnde be pali hakkunde mudo yalla dido iblisaaji ala lelto ila le balde jabbinode le leedi burkina faso ndi arme france o kanye dum won be burkina faso be be gonde diwno ton di wodi mabbe be gonde wadde lugogol nokko no dertedo sum idum herindir hakkunde mali kanye e burkina faso fa del hono be kaani yide dum won gubal jaadin koobe daaki ngal ton wattu jono san daaki di toy yimbe mudu en ngal do gubal e ngal jaa e fedde debbe no dert ansarul islam ngal dum won no dert ibrahim diko ardi hono wori usman diko
ko heba nande heedi denagu hon soldat sen burkina kanye e france an gondi e larwade gure gonde le lam sum o suudu e suudu fawarde wuro e wuro fu e gondi du e natarade heedi ladde ferro do gubal jaadin ka malam ibrahim diko wadi hodorde mudun le ko heba nande hendu soldat sen mali du an gondi e larwade nokkuje de heedi mali fa natarade du heedi de do ladde fa beede ne beedo jaadin koobe billare ko heba nande heedi tan tajoral ka o do golle gondado li larwagol tongol yitaade ka do kabar do chuuda nadu wadadi fa hande do gonden do nande yimbe yoga e dunke ande heedi kabaru denagu e kolliti yo habetobe teme didon jiadin koobe ngoni lonjitibe le ladde ferronde beedo habetobe be hore mo woni malam ibrahim diko kollinkini keno e puddode hitande de le samde e kangaji soldatsi nasumu do soldatsi burkina sapo e didon keddi hen be chamina du e do kan larme mali heedi bulli kesi nyande joyi lewru mars jappindu fa soldatsi mari sapo e ngon keddi hen lebbi handen gal gubal ansarul islam an wonde uddude janginede lekol kewde le lam sum o
wattu jono be kolliti wiide yimbe le nayon kanyi en nanga sikkita wiide koyde muude en ane do won debbo kumini do kabaru dine chrétien en ciuto nodo nokku no le lamu do won baleri leedi meden di o do debbo mo jale leedi colombie erefi kanyi hokkidi do kabaru jibe kolliti be narri dum won hono yimbe le sartobe wonbe leedi meden di yimbe le nanga be do holita wiide won wonbe hakkun mabbe gollonobe dum won do o do debbo no dotte do gloria wonno jati kede kanko no dotte labbe basile dambele ko mo sifi do hen do fatti ango Muhammadu Samaseku
saboke yayi kabam be suspect
midin andi wiide won yimbe la cikitabe natube e juude wakkati joni o adadu mabbe jati kay andaka njedobe kabaru jube kulliti wiide njoyam woni natube e juude be guldan non e robe dinambe hono defobe ma donnobe mobilaji mabbe sona dun sifaji goddum fuf mi anda do mabbe min nani wiide be gadda ma der suudu sariya bamako denno jabuji de min domi hewti horgol be gondi mi andana ko be gondi gollude e kabar mudum yela amen kay yo debbo dinanke o yite min anda so tawi won ko dido e madraji nafata kawar mudun kay ndawi bi min fa yuti nokku kawar mudun burata boyde fuf nomi burata wembede denno mi ngada noddangu fewde e kala mbawdo wallude min yitude odo debbo dinanke onu yawiri yottino fabade min
kanko horeji ministre en leedi Tunisie ndi wiama onati le leedi meden di omnodire Youssef Saïb wakande munata no le nokko on de yeruujo makko do noddoto Modibo Keita kan yeso sakti yimo beedo ko he ministre en dido be ngaram be ardo don kawrital kuminingal kabaru kebe hakkunde leedi Tunisie e leedi Mali wattu jono roobe le gombe le leedi ndi be gondi e famminde don jamar ndeno yirwere duumide hani wadirde le leedi meden di kenyen be ngadi botu mabbe do bomoko be gondi e famminde jamar ndeno hejjoji mabbe di ngori tagal mudu be bi wajibu tan sinaro be pamano hakkeji mudu en gorri non watta so ngatta koyde mudu en no yirwere duminde hani wadirde le leedi ndi kede kanko no dute kanute hawa dombi yaw kanko lami don kabar di do golleji do bomoko do ko mo sifi do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
cette conférence débat
ngal do kartal ngal sisli mudun yo fanda e darande rewbe der imade yirwere dumotonde lolirnde odede martinowo kumpa rewbe du hakkeji mabbe e buri fuf kabaru cellal mabbe beddanam famu jamare nde nafakaji bamtar rewbe der jirwer leedi martina kumpa do nafa potal der yirwer kebe leedi e beedande rewbe yakawere der onjangul hore mabbe golleji kumanidi odede bamtar kebal rewbe be latto sababu be kinno golleji furbadi e pelital mabbe honjande hore kala ko woni yirwer leedi ndi rewbe leedi malibe na tinni sanne
dans tous les domaines de la vie
Union européenne et Royaume-Uni ngoni fabo tobe studio tamani
sakirabe jurnida en jello don ne les raisons ngaji meden bi en puddiran do seware do ko woni darde ro belebe bonandaaji ngada fodi e muudu en kany yimbelbe bonandaaji ngada fodi e muudu en be kolliti wi fa yotto balle hala nanen do kani wattirde koyde muudu en les sari hakkunde don faana kawtal timungal to mottito le alkamisar jabbinonde lanni be ngal do kawtal yo walde minisma salluma be humnina kabar hakkeji bibbe adama en le leedi ndi tagal muudu yambe kokki be do yimbele ton ordinateur ngaji ko be ngatti le hen ko ana yafa millions sappo didi cfa wurte ngardam faado seguro be bi wattu jono ko yata millions nogay e joy dollar dum be anni wattu de kurangaji tedle nangi didi do kurangaji be bi an yafa megawatt ngaji chapantati e tati sa jewi dum wara darnaade le tem der fu sappo kurangaji goddi tondi goddu be ronda di do gal musa ayo walde humini ne kabar no wattu wori do to gorgal do won banke mo ne dirta baddo e krab do katte nyalamande kabaruji meden di men joto sanne hedade hejo jame ka fa hande kedde hedade hono andir ronno do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam sido tamani.